kumanya Mukamanja gala kumanya Nimbye nyimba nyingi museno Nimba zinyize byumuntu ku mitima gy'abantu Naye muluno nine sala Nasukusenga nine nyota sebo mukama Nakusaba nti bolimpe motoka napumula Muze motoka nyingera tewali njawulo Navuge soke yokubire yokusatu nkyetaaga Olabiko singa emmotoka seba mukama Mukulu yobu endogoyi ze zagenda Yobu abaana be bagenda Yalina ensongo kukuvuma naye teyakikola Alabika yalina ekyama kisinga abaana Ku mulembe guno ofiira omwana Yesu mwegaana Erisaba muwa feeza naye yamugaana Nayamani yamuwa zaabu Erisa yamugaana Ku mulembe guno bakuwa zaabu Yesu mwegaana Alabika yalina ekyama ekisinga feeza Tetulokoka mmotoka sikukwetaaga Kati tulokoka bugagga sikukwetaaga Nali mmanyi bw'ogendera ndani ng'enso gimaze Ndabye banja bamenyesa emitima baba myezi viza Natukera ndani nga nabo balinga ffe Nabo bawanika emikono nga ffe wano nabo bakwetaaga Nasanga musumba kimu ng'atenda kwe Nasanga musumba linkoni ng'awana kwe Ne betwegomba museno nabo bakwetaaga Muzeyi yokana bande mugagga ng'alina ensimbi nyingi Yokana tetumanyi gye yajja sirimu N'asasula abasawo aba buli kika era byagaana Olabika osinga ensente sebo mukama